Tunulira kasete cho chichecho mwami azunguka oje tulabe chitufu Nyowoze chinagwanira kubanga sente zozi kwasa Kwenda ono nye chibanja tukole tuono kudaka Sikulimba wetu babo tubawachiwe kuwe kutimba kwera roza zendo chenda babu lijofu nye mpanji kwati siwerono nye chivanja nende nimile kubana olija watara ezugule mnere jolia nabana bawelele menyumba te kubanja nawe yambala nanga te kulinze endo ateze tara no mwana alwate tola Kuchinjo vite kocho chitufu Manyane visera vitu wete kotu kuloro Uvanga mikwano jeji kuyinula bombo iya Ibana minjo kanyuwa mitono Wanonga vanjiwe wekubila kote dia kuyamba Onga teba kweyuna weno wakasa bombo vyaku Wanongo vanja mbala na mala vazi yezu Yuzi wano wayonga nebo kerela Kudakira nongu tolera tomu tuwalo Singezo zimpane kumanya chochibichi Kuchifojo kuola watasanyo babali yake Yolo watiango Abazei Obasane nojitula yondi yao wenti Sigala kola tuwa kulirwa onga bachala Na hitio kukole chintune pakanga mbalaya Tandi genze mjuma vimitine koreyo Au mami chinagi Mbira ya makange tudaza
Mbozi yonyabu, katona wonunga miomoyo Na yate mpulidomfuma, wikendele zengo matiza
Ata wosonga chengulu tata, kwejola besute
Twalituta watali alaba, nongamba viola baby niga Netukanya mpola mpola, kame tuakanya ngankuwasa
Iluwawe vikuwa sensoni, wekukume mweche olima
Ate chinyoto mpuliro kaka, menyumbo jesu tolierio Nyumizani nini mwondaba Mbango mboye mbongamba
Nika mwatu jola gomboza Ya tekati mwami olagawa
Sitekete nkola yonyabu Zatayo mbienjo njigibwa Na yate nojawe ya sojo Nabano batende sobu jeka
Na ina okazi sobu sobu Zimwecho sila basomba
Walikumye noto yambu kotio Ndoza jewe siko chirina Kwebulio muna manyobu chamu Imama na sobo swaza
Yava kazi tuyine naku Kambi okwezi mbandi mubi
Nabali nabotu mudi labo Nabono vara baby sibwe chibu kupa bya sinakiraba wegombe nga ngulekamu
siganye nsobeza sebo kirowooza kw'ebyo ebikasa
obuliddwa ne bw'osimbuka mu mpozi z'ofuna okunyumyeyo mu banno gy'otabaalira ye wano kameka ng'osiiba
bonnanga endaakomye sebo naye weekuumira ebizibu
nange nno situdde nnyabo waliwo nze ebyendaba ebijuna kati njagala nsuubula engoye nesiri kwa nsumbu wa ntabula
kuyamba nga ziweddewo kyokikwate so n'ekifo kyo nga kibaddeyo si kikyamu ye bannaffe ng'olikulajja oba omusajja ng'oli mu nnyumba ezo ezibanjibwa olutadoomu ensookukula nno kiva mu magirimu galowooza oba amasanyu ge gakusingako ng'ogatuuze fa ku baana bo ng'obateera waate omusingi galimu okudaaga kati nno bambi kuulaga ekipya sikusaaga kukakofuna ekifo ky'otomanyi nti tekiba kyange sekuulaba n'obisima n'enja bya paka waffe n'abaana baabo nze ne mbasuulawo kwomanyaawo naye okukugamba n'onvumavuma kale maama
kati olabika ng'awakula entalo nze nkulaba osinzidde ndi bubi kikyo ky'oliko nnyabo a onfuukidde omuliro wasoose mpola mpola n'obanga agamba nti ompabula onyumya otya ku by'okudduka n'abaana oŋŋambe nti obaleka y'owanga oyima wannyabo wembanka oŋŋambe nti ogenda gwesikubye nti oliko embale gamba ozudde olwansinga gyebikwasa ensonyi omukazi neyeekola ebizira oyinza otya obutantya nnyabo neggamba naawe ngunziramu abakyala muyina obuyinza bwe mwafuna obumala naye sikufuuka kiwagi mu makambu kubanga owagirwa omwana w'omutoyo manya ng'omuwadde ekimuli kyekyo kyalizanyisa okyereega ng'atunula
zakabyera nzikyaye badde mbaolwo nwana okuwangula naye nedda era ng'omuwala njagala omanye ba muteefu eri musajja wogwobaolonza oba omusiimye omugambanga ekintu n'alimaama amatuula towakanyangako omusingako oba omunyiiza bwe bw'olaba ye agenda waggulu atewewera kubanze katono mbuuke n'oluyeera kuba ntyo oba obufumbo bwange okusatuka so nno maama bw'otunula ennyo kyenjogeddeko si kikyamu y'owanga ebyo nno n'ozabikyate munyiize kangeete nnemenye nakola kinga nze mukyala bannange mweraba nakola kinga nze mukyala kangeete nnemenye